my door.
Obscena music.
And in a jungle behind it now.
Ponda, 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 ponda,